Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We exalt your name, Father. Hallelujah.
Yahweh. 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 Lenye nguvu jina lako Yahweh lenye mamlaka linanipa uponyaji Yahweh napona kabisa wewe ni mfariji peke Bwana nguvu yangu Yahweh wewe neno lako taa yangu Yahweh unanitosha Yahweh Takatifu Yahweh 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 Ni mwaminifu Yahweh Wa huruma Yahweh Yahweh
Yahweh Ninatembea kifua mbele sababu yako Kamwe sitopungukiwa sababu upo mwenye vyote Wewe ni mfalme na tena ni ngome Nuru ya milele siendi mbali nawe Kwangu ni wa faraja tena wa baraka Bila wewe siwezi Furaha yako Bwana nguvu yangu Yahweh wewe Neno lako taa yangu Hosanna,
ninakubariki wewe. Hosanna, uinuliwe.
Unastahili Hosanna, juu mbinguni
na dunia. Hosanna, Hosanna, Yahweh.